Tego mipango bimuwe yabakuanguza abo bali kuuza tanyo yakuanguza na olibabuza tanyo yobwebesiga dale wala jevunde tedikubuza ezentala zirwanyi abadege mchinja katebyo kuyumba bireke Kubanga Yesu mulamu obujulizi kabulume Ti Yesu yabikoze tena taiza Jikiriza okwagala Jikiriza okwagala Jikiriza okwagala Kuli basajja boba yobukwe baina Jigiriza okwagala Kane mu maziganga mate Yesu okwagala Okukwagala kwa wayagala ensi n'owaayo mwana wo Nze kusingira bizinesi ebyo tonyumya bigwawo Nuli mchala wange yangamba Tajagala anjagala Bwe wayita biri neyechanga Gafunyeyo omulala Kale n'okwagala kwa bana b'abantu kobwe kutu Nze njagala onjigirize ekuli okoko Katebyo kuyumba bireke Kubanga Yesu mulamu Obujulizi kabulume Ti Yesu yabikoze Yabikoza tena taiza Jigiriza okwagala Jigiriza okwagala Kuli basajja boba yobukwe baina Jigiriza okwagala Kane mu maziganga mate Yesu okwagala